serubuga abantu bose bavuga ko yari umuntu w'umuswa. W'umuswa aho nabo uzaza kugira icyo bitubwiraho, w'umuswa, ubundi akaba umugome nabyo ngo birenze urugero. Akaba umugome birenze urugero, nge ibyo byose uri uvuga ubugome bwe ndumva rwose ntacyo washigaje. Gusa rero Habyarimana wamushyizeho akamara imyaka 18 mu gihe bivugwa yuko ubundi atagombye kurenza imyaka 2-3 nk'uko uriya iya mfubyi Habyarimana neretse Emmanuel mu gitabo cye nayo yabyivugiye ivuga iti ubundi ntawe wagombye kurenza imyaka 2-3 muri uwo mwanya. Si uko Habyarimana mu by'ukuri ubwo bugome bwa n'ubuswa bya Serubuga nabyo byari byamunyuraga.
Serubuga yashaka kugira ngo ashyiremo kuri fro abantu nkuko yabivugaga, yashaka gushyiramo abanyenduga kugira ngo bari bo bapfa. Abakiga ba ofisiye n'abasuzi ofisiye bakomeye ntibagombaga kujya mu ntuza mu rugamba.
Generali Habyarimana, ingabo zawe turagushyigikiye. Generali Habyarimana, ingabo zawe turagushyigikiye. Mukomere.
Kiriya gihugu nta n'ukuntu kitari gufatwa, nta kintu cyari gifite kugira ngo kidafatwa kubera uriya Serubuga ibintu yakoze by'ivangura. Nibyo nakubwiraga, umuntu w'umugabo witwa Rusatira iyo ataza kuba ari hariya muri iyo myanya akajya komakoma ibintu bibi Serubuga yakoraga, nta nubwo twagombaga inyenzi wenda zishobora kuba zarafashe igihugu kuva kera. Kuko Serubuga nakubwira ko yangaga Abatutsi ariko yangaga n'Abanyenduga.
Radisha ku ijwi rya Rwanda Freedom Movement ivugira i Washington DC. Uno munsi turi kwa gatandatu tariki ya 22 Werurwe umwaka w'ibihumbi bibiri na 2021. Mukaba mukomeje kumva ikiganiro gutsindwa kw'inzirabwoba XFAR bikomeje kutavugwaho rumwe igice cya 9. Dukomeje twumva ubuhamya bwa Major BAM François Sabakunzi XFAR igice cya 4 cyabwo. Muri kumwe nk'uko mumaze iminsi nyine bimeze, nanjye Joseph Ngarambe hamwe na Sixbert Musangamfura, umutumirwa nk'uko maze kubivuga akaba ari Major BAM François Sabakunzi. Nibutse ko haba mu biganiro byabanjije buno buhamya, haba no muri buno buhamya bwabwo ibice byabwo bitatu, twitwararitse kwerekana ko u Rwanda rutatewe rutunguwe na FPR Inkotanyi. Twatanze kandi ingero zerekana ukuntu intambara yo ku itariki ya mbere ukwakira 1990 yaranzwe no guhuzagurika n'ibikorwa by'ubugome byangije isura y'ubutegetsi bwa Perezida Habyarimana. Ubuhamya dushima cyane bwa kandi ntisitwe nyine tubushima, hari abantu benshi bawushimye. Ubuhamya rero bwa Major BAM François Sabakunzi bwagiye bugaragaza byinshi mu byo twari twavuze. Mu bintu byagiye bigaragara twavuga nk'ubugome bukomeye bwaranze ubutegetsi bw'inzirabwoba FAR, urwango ku basirikare baturuka ahanini mu turere twa Nduga, twakubura kuvuga ko hari nabo mu tundi duce twagiye dutotezwa, uduce natwo twitwaga Urukiga, aho nk'abasirikare baturuka za Byumba nibo bagiye batotezwa. twabonye kandi ikintu muri ubwo bugome hagiye habaho amakinamico ategura ubugambanyi, amakinamico yateguwe na ba Serubuga ikigiye yabaga kenshi akenshi arangajwe imbere na Serubuga na Colonel Serubuga Laurenti, ikigera cya Byarimana na Mashumiye ibindi byegera aha tumaze iminsi twumva abitwa bahaguma Andreya bategekaga groupement ya Rwamagana ya gendarmerie, tumaze iminsi twumva nk'abitwa ba Neretse Emmanuel wategekaga wari kapitaine akaba yategekaga ikigo gikomeye cya police militaire. Ayo makinamico rero n'ubugambanyi buvanze no kwica gucimanza bacenye umanza mu byukuri bashaka kwica abantu, ariko hari no nabo bagiye bica. Turakomeza kino kigano twerekana ibisobanuro ko ibisobanuro by'abanywanyi ba MNDCD biyitse imfubyi za Habyarimana ari ibinyoma nkuko twagiye tubyerekana. Turakomeza kwerekana ko ari ibinyoma nkaho bigishaga ko ubundi muri za 90 bari bamaze iminsi bigisha ko muri za 90 urwanda ngo rwatanzwe n'abantu muri opposition. Aha hose muri buno buhamya bwose mu tugeze nta na opposition yari yakabayeho, ariko buri wese arumva nyine ko ko ingabo z'urwanda zaganishaga igihugu kumanga bitewe n'ubuyobozi bubi. Nongeye nibutse ko turi kumwe rero na Bwana 6PM Musangamfura ngo biko bisanzwe hamwe n'umutumirwa wacu Major Bam François Abakunzi. Mukomeze rero umuryoherwo n'ibiganiro nkuko benshi bagiye bitwereka rwose dufite ubutumwa bwinshi bw'abantu bakunze ibiganiro byacu, ariko tukagira n'inzandiko zatangiye gucicikana hirya no hino z'abafite ubwoba bw'ukuri turi tuvuga. Shuti muduteze amatwi nagira ngo dutangire nsaba Bwana 6PM Musangamfura kufata mikro akabasuhuza, ngasaba nyuma yaho n'umutumirwa wacu Major Bams François Sabakunzi nawe kubasuhuza, bityo tugakomeza kino gice cya kane cy'ubuhamya bwe. Bwana 6PM Musangamfura wasuhuza bari watwumva.
Urahora komeye Joseph, nagira ngo ngushimire rwose iri riburiro umaze kutugezaho ry'iki kiganiro, nyine urahura komeye cyane
uriho.
Nagira ngo kandi suhuze n'umutumirwa wacu Major Bam François Abakunzi, nsuhuze n'abandi bose baduteza amatwi baba ari abanyarwanda bari mu gihugu abari hanze yacyo n'abandi bose bumva ikinyarwanda. Nagira ngo kandi nshima aho uvuze ko twagiye tubona ubutumwa bushima bino biganiro byacu, tukabona n'ubutumwa bw'abantu bafite ubwoba nyine, navugamo nka nkuri ya Majoro Neretse, nabonye yaratangiye rwose kuvuza induru kuboroga ati bitabapfu
boroga ati bitabapfu, kandi aho kwerekana ko ibyo tuvuga nta kuri kurimo aragutuka we 6PM Musangamfura, aratuka Major Bam Sabakunzi, aratuka jewe Ngarambe, nta kindi nkuko bisanzwe
yanavuze rwose yuko ngo abasirikari ngo babagambanyi ngo bari bahari koko ngo aho ikosa ryabaye nuko batahitaga babarasa ngo babice, nyine ukumva ko mu byukuri ibyo bakoraga muri 90 ntambara igitangira n'ubu nyuma y'imyaka ingana gutya aracyafite inyota yo kumena amaraso y'abagenzi be. Nagira ngo yenda tuzabigarukeho igihe cyabyo, ariko nagira ngo ushimire ko icyo kintu nacyo wakivuze mwiriburiro.
Major Bam François Abakunzi, twongeye tugushimire rwose, tugushimire cyane, kandi rero si twebwe tugushimiye twenyine, harimo ubutumwa bwinshi cyane twabonye bwavuze buti yewe ntabwo twari tuzi ko u Rwanda rwari rwarangiritse kariya kagene. Nagira ngo rero nawe ufate mikro usuhuza abe watwumva, kandi dukomeze kino kiganiro tutitayeho kubanzi bukuri. Ijambo ni ryawe.
Murakoze 6PM Musangamfura na Joseph Ngarambe kongera kuntumira muri iki kiganiro. Nagira ngo mbanze nsuhuze nkuko nsanzwe mbikora abumviriza iyi radio yanyu ishakwe n'abakunzi bayo, nkaba nkeka ko abanyarwanda bose baba mu Rwanda baba ku isi hose bazagerageza kumva ibituvuga. Nkaba mbashimira kuba mwambwiye ko ari abantu bari kugenda bavuga ko ubuhamya ari bwiza, n'abandi bavuga nk'abaneretse. Birumvikana ko neretse ahubwo kugira ngo abe umugabo yemera amafuti bakoze ari kwicisha abasirikare mu ikinamico bakoze y'uwa gatatu rishyira uwa kane Nyakanga, yagombye gusaba imbabazi. None se niba neretse rampa y'abasirikare azi yuko bazaba ibyitso byanjye, we igituma atafunzwe, igituma atishyira mu bagomba kwicwa ari we? Abo basirikare wenda tuzongera kubigaruka, ariko nibagiye kubabwira ko abasirikare bo kwaneretse bari barafunze n'umuoperateri wanjye n'umushoferi, baje kubafungura mu kwezi kwa kane 1991 ntaranaburana muri Conseil de Guerre. Neretse rero yagombye gucisha make agakora ubutumwa bwa Serubuga nyine nk'uko Serubuga abimuha. Ahasigaye niba ashaka kugira ngo ashake gusibanganya tukana ntaho bizamugeza. Twakomeza.
Urakoze cyane. Twakomeza nibutse ko waruvuze tariki ya gatatu ishyiri ya kane, aho ngaho n'ikinamico ryabaye i Rwamagana, naho ryabaye i Kigali ni tariki ya kane ishyiri ya gatanu z'ukwezi kwa cumi nyine 1990 inkotanyi zimaze gutera. Hari n'indi migi ayo makinamico yabayemo, ariko wenda tuzayigarukaho mu bihe bitaha. Wakomeza rero, wakomeza ubuhamya bwawe Major Bam François Sabakunze. Majoro Bam François Sabakunze, nagira ngo nkubaze kuri kariya kavuyo n'amakinamico yo kuwa gatatu no kuwa kane Ukwakira, no ku itariki ndetse enye zishyira uwa gatanu Ukwakira, biriya bintu byari bigamije
ibyayo makinamico ya gatatu ya kane ga gatanu? Iyo ni ikinamico yo kugira ngo bice abantu bose bari bafashe bakicwa n'inkiko za zisirikare zagomba kuba arizo zigomba kuba aplike kubera umutekano. Nta wundi muntu wagombaga gukora ubucamanza bw'imanza zishinja ibyaha, kandi amategeko dufite urukiko rukuru rwitwara kuri dosiye ya de leta rugomba kuburanisha imanza zerekeye kubahungabanya imitekano y'igihugu.
Ariko gatoya tugarutse kuri ibyo bintu byo kuvangura, nzi neza ko ibyo ngiye kukubaza wari warageze mu buroko, ariko ushobora kuba warabyumvise. Tariki ya karindwi z'ukwa cumi hari indege ya reconnaissance, kadege gatoya katari gafite n'ibi ntwaro zirasa. Akadege kari gatwaye na komanda Ruterana n'umukopilote witwa Havugimana Anatole. Ako kadege kaje kuraswa n'inkotanyi barabura, naho hari amagambo yagiye avugwa yuko ngo abona bo ngo basanze bene wabo. Ruterana nduva yari umunyakigali, komanda Ruterana yari umunyakigali, naho Havugimana Anatole akaba umunyabutare. Nyuma yaho ku itariki ya 27 baje kubona imirambo yabo, ndetse n'iyo ndege nyine yarashwe, aho nyine bamaze kubafatira ahantu hitwa Intoma. Ibyo ntiwari warabyumvise?
Ibyo bintu narabyumvise, kandi nagira ngo nkubwire ko kiriya gihugu nta n'ukuntu kitari gufatwa, nta kintu cyari gifite kugira ngo kidafatwa kubera uriya Serubuga ibintu yakoze by'ivangura. Nibyo nakubwiraga, umuntu w'umugabo witwa rusatira iyo ataza kuba ari hariya muri ya myanya akajya komakoma ibi ibintu bibi Serubuga yakoraga nta nubwo twagombaga inyenzi wenda zishobora kuba zarafasha igihugu kuva kera kuko Serubuga nakubwira ko yangaga abatutsi ariko yangaga n'abanyenduka nakubwiye yo kumva mu kwiga muri 82 ngengeze muri leta majoru ginarinzi ko ndi gukorera igihugu ndi gukorera ingabo z'igihugu n'abaturage ambwiye kugira ngo nzabe maneko we ngeneka ngo ba ofisiye nta nubwo yambwiye n'abasirikare bandi yarambwiye ati yuneka ba ofisiye bavuga nawe ubutegetsi nk'abari aba Butare Godefroid na Irwanda Pierre abo ni abantu bahuze kera ari abapolisi ndakeka kubanza bari muri promotion y'abapolisi ya kabiri muri deuxième promotion icyo gihe sinzi aho yabaga babaga ariko nibo yampaye comme example yahubwiye nti ariko mugoro nti uzi yuko jyewe wandezinye namubwiye gutyo nti wandezinye kugira ngo mbe officier de personnel icyo gihe mbimubwira ko ari nko kumucyurira kugira ngo yumve kubera ko hari eshoro ya jeajwe yabagaho icyo gihe yakoraga mu komanda bivamvagara ngiye gukorana na nkuriye kubonaho muri biro ya mbere ye kuri telegram hari officier jean nyamara kuri porte yanjye yari iruhande rwa porte ye twari twegeranye kuko yarambwiye ati ngiye porte yanjye ya chef d'état major ajwe ngiye chef d'état major niwe ushinzwe kuzajya ujya ku gukubura umukungu ukareba impapuro uko zimeze niki niki ndamubwira nti nibiriya rero mukora nti jyewe sinshobora kuneka ndamwagira ndamubwira nti niba ushaka kuneka jyewe saba kunzi hita undezinya officier GD ngo ntabwo ari udezinya abantu ngo ni habyarima nti nti niwe umupropose ngo yango byose ngo niwe ubikora ndamwihorera kubera ko yashaka kumbwira ko nkuko mwagiye mumwumva kuri Voice of America yigira umwere ibintu byose bimwe ari no kubitsindagira kuri Habyarimana avuga ngo ni ubizi we ntacyazi we ntacyakoze
ariko nubundi muri dossier isaba ubuhungiro mu Bufaransa ya Colonel Serubuga avuga yuko Habyarimana yamwangaga ko yamutotezaga muri dossier niko yari yavuze ku buryo mu Bufaransa banavuze batari ko niba nyine bwa mbere babyanga baravuze ngo niba nta nawe Habyarimana yaragutotezaga Habyarimana yarapfuye ushobora kugenda ugakorana n'inkotanyi zafashe igihugu kubera ko muri bamwe icyo cyabayeho nacyo ku buryo rero yenda hari kuko ashobora kuba atarumvikanaga nta Habyarimana nkurikije ibyo wavuga ubungu wabivugaho iki mbere ko dusoza kintu gice
oya ibyo ngibyo ntabwo na byemera gutyo uko nyine urumva ibyo uvuga nanjye nabibwiwe na ntuza na Rwirangira Emmanuel wagendaga musemurira amushakira n'abavoka niwe twigeze guhura kiriho arambwira ati saba kunza ati namenye ukuntu igihugu cyagowe cyafashwe kuko ntabwo mwategekwa n'umuntu w'igicucu nkuriya wihakana Habyarimana manywava akavuga ko atamuza akavuga ko batakoranye birumvikana aha rero ntabwo Habyarimana abanyarwanda nabo ntibamuzi kuko nage namumenye afunze ndaza kukubwira impamvu Habyarimana yari inshuti ya Serubuga kubera ko Serubuga nawe arabivuga muri ntuza muri Voice mu biganiro yagiranye na Voice abana ati ati yanshinje centre de transmission ati na hantu ati ibintu byose bihita ati kwa control nagira ngo nkubwire Sigisiberi nawe yoze ye iyo rero aba ofisiye bakomoka muri CID bakoraga muri leta major cyangwa muri ministere de la defense nationale iyo babaga ba officier de permanence muri leta major nasobanuye ko officier de permanence ari uwagombaga kuba mu gihe akazi karangiye arampura sa chef de leta major kugira ngo abe yasubiza bwangu ibibazo igihugu gihuye nacyo mu byerekeye na sécurité Serubuga nta kintu officier de permanence wo muri CID yashoboraga guhitisha kubitega mu bintu bya telecommunication Seruga atabanje kubisubiza ubwe cyangwa atamwemereye kumwereka ukuntu araza kubisubiza. Seruga iyo umunyenduga yabaga officier de permanence nawe yamaraga icyumweru adasinziriye akiga ko uwo mu officier de permanence ashobora gukorera ku deta bya Imana akamubana ku butegetsi. Andashaka kuvuga nyine nkuko nawe byandika ntiyifuza ko Habyarimana yazava ku butegetsi na n'indirimbo yagendaga himba yarataga ntuza se Habyarimana umuntu wamuhaye byose kuva yanamwigisha kugira ngo ajye muri seminari.
Mu yandi magambo, aba ofisiye bo mu Nduga bari abanzi b'igihugu kuri we.
Urabivuga rwose, ibyo nibyo nawe urabizi hari ariko nkuko nagiye mbivuga si n'aba ofisiye gusa n'abasuzo ofisiye none se nk'uriya mu ajida
Gasore
wari kuntuza kuri Kagitumba inyenzi zitera ntizamwishe ariko akavuga yuko ari umututsi wajyanye na bene wabo. Ndibuka mu mbabarire mbabwire ibintu byigeze kumbaho hafi ya 90 icyo gihe na ofisiye de permanence nababwiye bya bindi by'indege reka mbabwire nibyo bya kabiri kuko nabyo birababaje kandi hari umuntu ushobora kubitemuranya witwa Kizimana Edouard ni umuntu w'umurieto na koloneli ari nini umubiriki icyo gihe yategekaga komanda gitarama noneho komanda gitarama aza kohereza ntuza telegram avuga yuko abantu bari kumusinyira ko hari muvuma de troupe z'abarundi ziri kuza very Luka Mugesera kuko Lukanga mu Bugesera kwataka murumva yuko ntabwo mfite telegram ariko ndababwira muri sense yabivugagamo ubwo noneho ntuza message maze kuyibona hari ninjoro nda telefona se rubuga nkuko nyine ubundi amabwiriza bivuga ntabwo twatelefonaga ntuza Habyarimana twatelefonaga se rubuga noneho se rubuga abarambwiye ati ndagusubiza kuvuga gutyo ni ukuvuga yuko wende yarabyigaga cyangwa yatelefonaga Habyarimana ariko nyuma yaho aza aza kumbwira ngo ninandike message mbwira ntuza komanda wa kompanyi gitarama ariwe wari Hakizimana sinzi Petri icyo gihe yari afite ati nta kibazo musuive revolution ubwo ndibuka yuko bigomba kuba byari kuwa gatanu cyangwa kuwa gatandatu message ndayikora ntabwo
nashaka
ni muri 90
90
ni muri 90 rwose ni sinkibuka ariko ni muri 90 ni hafi rwose biriya bya promye y'Oktobre bigiye kuba wende mbere y'amezi nk'atanu cyangwa atandatu ubwo noneho nibwo ubwo kwa gatandatu ku cyumweru birahita kuwa mbere bimaze ikindi nagira ngo mbabwire nuko telegram twakoraga Serubuga yagombaga kuzisinyaho akabyemera donc kwa mbere bukeye mu gitondo ubwo kandi wumvise ko telegram nayohereje kuwa gatanu cyangwa kuwa gatanu sinkibuka tuvuga mvuga ibyo Serubuga yavuze cyangwa yanditse sinkibuka kuri nza kuri telegram ariko yaratuye harya hafi ya SM ku buryo ntakibuka niba operateur yarajyanye iyo telegram iwe akaba ariho yabyanditseho kwa mbere byavyutse bimeze gute yahise ashishimura ibarwa aranyarikira ngo sabakunze ngo we ngo nta Kizimana Edouard ngo muri Nyangarwanda ngo muvugwe ngo ukuntu igihugu cyari kigiye guterwa ngo mukanga kuyibwira les autorités ngo mukabiceceka ubwo nahise njya muri centre de transmission ndagenda mbwira umu wari uri kwizamu wari nariwe kuwa gatandatu ndamubwira nti mpiye message nashubije kompanyi y'igitaramo nuko arayimu ndamubwira nti okay ntindaje nayifata ndagenda nyifotora mu biro byanjye maze kuyifotora ndamubwira nti fata photocopy yewe njyanye original nuko noneho telefone ntuza hakizimana ndabumbwa ntiwabonye ibyo wabye serubuga amaze kutwanikira ati numiwe nuko ubwo nibwo turavuga kuti ibyo ngibyo ubuzungu ariko hakizimana uwo ngo washobora kubivuga nawe akabihamya nibwo twavuze duti reka tumwandikire ariko urumva nibwo namwandikiraga amubwira nti mukoroneri nta gasoni message ivuye muri kompa y'igitarama narakwemfurumye wambwiye ko hahita ibi ngibi bintu warabyemeye ko bihita none bigeze kuwa mbere mu gitondo utangiye kuvuga ko ibintu utabibonye ntiyongeye kugira icyo akora ngarutse rero ku bya bavuga Imana nuko ubwo yuko nkuko nababwiye ko ibyo nari naramubwiye muri 82 n'ubu nasubiramo kandazi resinite muri 90 bibaye Serubuga yashakaga kugira ngo ashyiremo kuri fro abantu nkuko yabivugaga nababwiye ikiganiro twigeze kugira na turi kuri meza gatsinza hari yashakaga gushyiramo abanyarwanda kugira ngo baribo bapfa abakiga ba ofisiye n'abasuzofisiye bakomeye ntibagombaga kujya mu ntuza mu rugamba kuko se wowe nawe Yosef ufitiye indege nke ufite ba pilote bake tuvuga yuko washaka kuvuga ngo ntabwo murega ubuntu burasitse cyangwa uri journalist ushobora gute kuri chef d'etat major kubwira aba pilote babiri ngo nibaje mu ndege bajye gushaka ransi nyuma uzi yuko umupilote yagiye muri izo misiyo ashobora gupfa
ibyo rero byarapfa kandi itararume itarasa itashobora kurasa ngo
yirwara idashobora kurasa ari ukugenda gusa yerera mu ntuza mu kirere ibyo rero byaravuzwe Serubuga niko yavuze kandi abasirikare nabo twafunganye sinzi niba bakiriho n'abandi bashobora kuba bayivuga babivuga Serubuga nibyo yavuze ngo bajyanye indege ngo bagiye muri bene wabo donc ruterana si umututsi havuga Imana si umututsi niyo yanabawe ibyo ngibyo ntabwo yayimuziza ariko akavuga abantu yuko ariko bimeze ngicyo rero ikintu ibyo bintu byarakomeje ku rugamba ni muri ubwo buryo urabona nage sinshaka kuvuga yuko akazi bampaye katari kajyanye n'akanjye ariko nagira ngo umubwire ko nari promoteur administrateur militaire aho nari prise efficace ntabwo ari ukugira ngo igihugu cyatewe banjyanye kugira ngo njye kugisibwa muri ntuza muri antenne logistique amasasu hari ibindi bya management de forces armées bya recrutement bya gestion du personnel kubereka ukuntu byagenda naho babivana ibya masasu ni biki uko bayajera n'imbunda ibyo uko bayajera uko bayagura ibyo bintu nari kubibafashamo kurusha kunjyana ku rubanza ariko nagombaga kugenda kugira ngo mpfe uretse ko jyewe nagombaga gupfa rode ibyo ngibyo nta nubwo sicyo cyari kimugambiriye ariko reba nka ntuza uriya nta muhangaraza twahuriye igahini niwe uhangara yambwira ati inkenzi zafashe ikigo
ese siwe muganga mwari mufite wenyine waruzi kubaga inkomere z'amasasu ku rugamba
niwe twari dufite w'umushiririje ariko icyo gihe ari kujuwa Blancardi ye nta nabimubwiye yambwira nti urabona ibi bintu Serubuga ari kudukorera birakomeye uzi ukuntu yavuze ngo ngo sawa konze ngo uramenye ngo byivuze ngo simbyumvise ndabwira ni kazi kawe none se namubwiraga ati kubona wowe uri le premier shiririje w'abasirikare aha ngaho urabona kuri tere ugomba kujuwa Blancardi nuko ubwo rero nyine nahise mfunga ikinwa
si wowe wenyine wabivuze rwose kuko mu kumuhamba nagiyeyo hari n'undi musuriyete nawe igitarama bari bapfanye hamwe na Rwendeye ariko ntabwo babahambye hamwe naragiye nyine abantu benshi barababaraga bati rwose bati umuntu w'umuspecialiste wenyine twari dufite kubona bamujyana ku rugamba nk'umubrancardier nyine ahantu ashobora kuraswa n'ikintu cyose kibonetse ibyo bintu narabyumvise ntabwo ari wenyine wabivuze akandi kantu nagira ngo nkubaze ntaribagirwa wavuze ku mukanya ko Serubuga nyine wenda turaza kumugeraho tunamu
ariko babarira ubwo wanjyanye muri ibyo byimfangura
yego
nkomeze nakubwiye ko izayini zose ziri kuri frontier ya Zaire ya Tanzania n'ibiki nuko byari bimeze majority yari abanyenduga abakiga bazaga hano mu mugi bagakorereza feri de ibintu byarakomeje hari umusu sofisiye witwa Sebera yari umuntu wize ibintu bya education physique umuhungu ukomeye yabaga muri garde presidentiel yageze igihantu Serubuga amubwira ngo naje kurwana ku ntambara kugira ngo nawapfe tekereze ko kana igituma rero mbikubwira Sebera yaje kugera muri ntuza mu birunga arareba iruhande rwe n'iki n'iki abona abasuzo ofisiye bari kumwe bose n'abanyinduka arababwira ati sha ataka nagasuzugura ati iki gihugu ni cy'abanyenduga gusa ati muze twigendere tepo ati muze tukibate bakigumane rwose Sebera ababwiye abasuzo ofisiye baba muvanye bamuvuyemo bajya kumurega kwa komandante umuhungu nawe yari umuhungu w'umugabo imani muhiruko bidashira ariko ndebivuga kuko naje kumenya ko yishwe n'inkotanyi birambabaza yahise afata imbunda ye asuzugura ku maradiniti araza no muri ministeri de la defense nababwiye ukuntu mu bagabo muri noru umuntu witwa Rusatira ari umugabo yaramwumvise baravugana ibyo nibyo nabwiye nta nubwo nabivuganye na Rusatira ariko etiriko yaje muri ministeri n'imbunda ye bati Sebera uje gukora iki abwira ngo Rusatira ati mon colonel cyangwa sinzi ipeti yari afite ati narambiwe kubona abanyenduga ari bo barwana n'inyenzi gusa iyo si bishoboka bite igituma mwebwe mudashobora kurwana n'inyenzi ati ngiye mvuyemo Rusatira yahise amwemerera uwo muhungu yahise avamo ajya kwigisha ibya education physique muri groupe scolaire ijyano na nikatri byabaye yaravuye mu ntambara nguko ukuntu twabaga donc bari abanza b'Imana hari ba ofisiye wo muri sud yajyaga hari umu ofisiye wo muri sud ku gikongoro waje kunsura igihe nagarukaga mvuye ku gikongoro muri za novembre decembre 91 aho Serubuga yari yaranciriye na ntuza n'inkoma amashyiza z'abasanzwe era n'abandi nabamukama yaje arambwira ati urangira inama yiyi ko nsaba Imana iteka ambwira ngo njye kuri fro njye gushaka ransenyomba ngo njye kuzishaka mu batutsi bene wacu ati urabona ntazapfa ndamubwira nteka nkubwire nti wowe sezera muri icyo gisirikare arambwira ati ese ni sezera sinzapfa ntoya higisezeremo marezo maraje kumva ko uwo musirikare yari umunyagikongoro w'umuhutu baje kumwica inyenzi zimwica kubera iki kubera ko Colonel Nzeyimana yamwoherezaga ari kumwe n'abakaporali akaba ari ukora akazi k'abasuzi ofisiye bose icyo gisirikare urumva cyari kuzatsinda gute koko
wavuze Rusatira wari directeur de cabine muri MINADEF ariko hari amakuru mfite yuko MINADEF nayo burya mu byukuri Habyarimana atayitagaho nubwo yari umukuru wa MINADEF hari umuntu wambwiye rwose ati yayikoragamo arambwiye ati ibiro bya Habyarimana sinigeze bimubonamo uruye ati hari ibiro byo muri MINADEF ariko ntiyabigeraga ati ibintu byose byakorerwaga muri eta major kwa Serubuga ngaho icyo kintu ko nawe wakoze muri MINADEF wabihamya ukavuga uti MINADEF kuko nta bushobozi buhagije Habyarimana yari yarayihaye ku buryo wasanga biri kwa Serubuga wongo nyine witakana ashaka kubeshya yuko ngo nawe yaratotejwe
turi kuvugana na Yosefu cyangwa na Sixbert
ni Yosefu ni yewe
iyo mumba z'ibintu nibuka ibindi kuko urumva
oya najyo jyo bivuga nyine ibyo wibutse
ibyo wumvise nibyo igihe nakoze muri eta major dora rumeni ni ofisiye ushinzwe abakozi di personnel mu masaha yine hari kuri yavaga muri eta major Serubuga yohereje muri presidence dora republique iyo kuriye yagombaga Serubuga nibyo ntekereza yamwoherezaga amabarwa wenda arimo ibibazo bikomeye cyangwa n'ibindi yabonye yerekera sécurité militaire ibyo ni ibintu nari nzi kuva muri 82 mbere yaho nari muri batayo para komando nyirwa niruka imisozi ibyo wenda sinabimenya ariko ibyo nabimbonye ari uko nje gukora aho ngaho buri munsi ikindi komanda kompanyi PM iriya kompanyi niyo yakoze ibara ijya gufata abantu kuva muri 73 kubera ko police nationale yari imaze kuvaho na se rubuga byivugira mu gitabo cye ari kwiha Luange avuga ati mu bantu Habyarimana yahaye ibintu amaze gufata ubutegetsi bwa bundi yanyasosiyeho abeshya yambwiye diligence kugira ngo n'organize la police administrative et judiciaire ibyo bivuga mu gitabo cye yasohoyeje ubundi muri janvier 2020 ati ambwira ko mbaye chef d'état major adjoint ashaka kwerekana yuko mu bantu babaye nome bose na guverinoma yakoze le 1er août 2023 ahubwo yamwibutse rwose ise yamwibutse ibyo rero uvuga Habyarimana mu bantu atemeraga n'ikiriya kitwa Minadefu abakozi baho bategekwa na ntuza na Colonel Rusatira icyo gihe ntigeze ashaka kugira ngo na mbere yajyeho kuko Rusatira yagiyeho kera kandi yakoranye na Habyarimana cyane kuva muri 72-73 bamaze gufata ubutegetsi Habyarimana yari yakoze sirikwi yo kugira ngo ibintu bijye mugeraho mbere yo kugera muri leta major Serubuga yari yarabigezeho rero gute yari yarabigezeho kubera ko yari afite ubwo navuga uburenganzira bwo kugira ngo n'ibintu yohereje muri ministere de la defense kandi ubundi ariko byagombye kumera ministere de la defense ikabyoreza muri presidence yabanzaga kuba ari we Habyarimana biha ibyo twarabibonaga nk'akantu dutangiye kwandika twandikira ministri nkange wari chef de personnel abantu babitapaga cyangwa bari muri sekretariya yo kwa Colonel Rusatira umuntu wabaga yarabashyize muri imitation na abantu baserubuga Serubuga yashyiragamo abantu biwabo cyangwa abantu babanyenduga azi yuko bazemera bakagondwa abo bantu niho batwibaga ntuzaza dossier ntaranayisinya cyangwa na Colonel Rusatira ataranayitanga Serubuga akaba yayibonye Serubuga agatangira nawe akagira ikibavugaho Habyarimana ahubwo akazabona ibivuye muri ministeri byarangiye ngugu ukuntu bakoraga igituma mbivuga niki hari ibintu byinshi ariko nakubwira nk'ibyo bibabaje hari umunyeshuri w'umutekinisien nasanze bamaze kubarukurite muri 88 igihe njya kuba chef de personnel bashatse gushyira abantu bafite amadiploma yo hejuru ya lisansi mu ngabo z'u Rwanda kugira ngo batwunganire muri za domaine nyinshi abasirikare batari bafite hakabaho harimo umuntu w'umushimiza w'icyangwa wumvaga yitwaga banza ari mwumva neza cyangwa munyaneza ariko izina ni nko muri ibyo ngibyo ubwo uwo muhungu mu bintu byantuza byabatemu byo kunyunzura ku bantu twebwe twabaye abanyeshuri yaje gukubitwa ikintu cy'umutarimba ku mutwe arapfa umuntu wategekaga abo bantu bakoraga ibyo bintu yari umuretoro witwa Munyakayanza Augustine wo ku Gikongo abo bana bari gukubitwa Colonel Buregeya arahari wari umukurikiye witwa Bahufite icyo gihe nawe yari majoru yari ahari n'abategetsi benshi bo muri SM bari bahari ariko Nsengi yumva agiye gukora raporo y'urupfu rw'uwo muntu Nsengi yumva ndavuga Nsengi yumva kuko niwe wabiteguraga byavaga mu biro bye ariko ni Serubuga wari transmitaga kwa ministre
Colonel Anatole Nsengi yumva
bavuze ko Lieutenant Munyakayanza yabwiye abasirikare yategekaga kugira ngo bakubite abantu babakiga barimo bapfe ati bagahusha bakica umunyenduka dossier ayigira ntuza regionaliste barabimwakiza pe nibwo dossier igeze iwanjye Habyarimana yayimpaga byaye na ubundi byagombaga gukorwa na ntuza na cyo gihe muri muri service de documentation hari bararwerekana Joel yagombaga gukorwa na service ya documentation bakaba bari bo banza kubikora ariko barabimpaye ariko nta kibazo narabikoze mbwira ministre nti ibintu bari kubeshya ibintu bari kuzanamo bya regionalisme nta sana aucun rapport nahubwo mwagombye kubaza buregerana ntuza n'abahufite ukuntu uwo muntu yapfuye ubwo stade ya mbere ibirahagaze ariko icyo nashaka kubabwira nuko nkizo za proposition twagoraga wajya kumva ukumva bitaragirana no kwa president sere ubwo yatangiye kubivuga muri mezi avuga ngo shaka wakanaka ari kuvuga yuko ngo abantu bakoze ibintu ngo atari byo ibikindi biki nuko aha rero wenda mpine kuko navuga n'ibintu byinshi kuko muri iyo dosiye hari abasirikare batandatu baje gukora nkete basanga bagomba kuba aribo bishuye umuhungu nuko noneho muri abo bahungu hakaba harimo umuhungu mwene wabo wa Serubuga niba yitwa Bizumuremyi niba ari yitwa Bizimana niba yitwa Sinkimwibuka yigaga muri université muri faculté de sciences bashaka ko azaba ingénieur uwo muhungu ubundi yari umunyekongo noneho agiyiwemo babajyana muri conseil de guerre icyo gihe ategekana na colonel Nshizirungu hari bavuga ko babaciriye igihano cy'amezi ubanza aratandatu avec sirisi dinane ibintu nk'ibyo ngibyo Serubuga ubwo bamaze kuvuga yuko babaciriye icyo gihano ndeba muri reglement militaire n'amategeko yacu mbona ko bagomba kwirukanwa mbonye ko bagomba kwirukanwa ubwo proposa ministre ko abo bantu tugomba kubirukana ariko nagira ngo babwire ko muri abo bantu bavuga bari barakubise umuntu agapfa hari umwe w'umunyakibuye deje wari muri prison wari waragezemo Serubuga yari yarahambiri yavuga ko ari we wamukubise ariko mu byukuri bavuga ngo uwo Bizimana cyangwa Bizumeme cyangwa Sinkibuka hanyuma rero nkubwire ububi bwa Serubuga cyangwa regionalisme ye abonye ko uwo mwene wabo arimo ko abantu bapropoje kwirukanwa nibwo yavuga ngo no utaba konze ngo yiha kuvuga ngo aza amategeko ngo ibintu avuga se ari byo nuko nibwo Habyarimana yaje kudukoresha inama turi kumwe na Rusatirana na Rwagafirita nanjye aratubwira ati murebe niba ibyo bintu usaba kunzi entre parenthese kuko ariko si saba kunzi kuko Rusatirana umugabo ntabwo nakoraga note de service ngo aba yavuga ngo niwe ngo nisaba kunzi wayikoze ariko kwa Serubuga niwe niko yavugaga kubera ko yari yaravuye iwanjye nibwo dukoze inama Serubuga aravuga ngo abantu bagomba kwirukanwa ngo kubera yuko ngo babahaye sirisi ngo ntabwo babakondanye ubwo ari Rwagafirita ari koloneli Rusatira ari njyewe tu dusobanura ko sirisi itabuze icyaha bamba igihano kuba ari igihano ko sirisi ari ukugira ngo umuntu we gukora ibyo bamuciriye hanyuma tunavuga yuko byumvikana yuko igihano gito bashobora guha abo bantu bishe umuntu ni ukubirukana kandi kubirukana ari amategeko dukurikiza ariko rero muri ibyo ngibyo ni resume mvuge nti Habyarimana yari yashyizemo siriku ku buryo akorana na leta major d'arme kari muri service de lance nyuma yemeraga iyi arme niyo yatashaga ine importance kurusha iya gendarmerie cyangwa kurusha ibyo ministere ikora niyo siriku rero Yosefu wavugaga koko nibyo Rusatira ntabwo yari hariya ntabwo ese waruzi yuko nabaheshe chef de pensionnaire au ministère de la défense sinigeze mpura na Habyarimana ngo ambwira ati wowe uzajya ukora icyo cyangwa sinigeze mubona no muri ministère wenda yazaga aho ntabona ariko no muri leta major byari uko nguko sinigeze mpambona Serubuga byose ni wabikoraga bo sinzi bana gushubije ariko
washubije rwose ariko kuri serubuga nyine birumvikana yari umuntu ukomeye cyane ukomeye cyane yamaze imyaka 18 18 yose kuri ya mwanya wa chef d'état major adjoint nibutse ko Habyarimana mu by'ukuri niyaza kuba umuntu udasanzwe ntibyashobokaga yuko imirimo yose yari yarikubiyeho yo kuba umukuru w'igihugu yo kuba umukuru wa muvoma yo kuba chef d'état major w'abasirikare chef d'état major w'abajandarume byose ibyo ngibyo iyo mirimo yose ntabwo yari kwibonera umwanya bityo rero serubuga birumvikana ko aho ngaho nyine yicaga agakiza mu by'ukuri ikindi cyo serubuga abantu bose bavuga ko yari umuntu w'umuswa aho nabo zaza kugira icyo bitubwiraho w'umuswa ubundi akaba umugome nabyo ngo birenze urugero nge ibyo byose rivuga ubugome bwe ndumva rwose ntacyo washigaje gusa rero Habyarimana wamushyizeho akamara imyaka 18 mu gihe bivugwa yuko ubundi atagombye kurenza imyaka 2-3 nkuko uriya mfubyi Habyarimana neretse Emmanuel mu gitabo cye nayo yabyivugiye ivuga iti ubundi ntawe wagombye kurenza imyaka 2-3 muri uwo mwanya kubona rero yaramazemo imyaka 18 nka chef d'état major wungirije ndetse kugeza kuva muri 73 kugeza muri 92 ndetse akagezaho agafata n'undi mwaka umwe 1992 nkosore ari na chef d'état major noneho wuzuye ibyo byose si uko Habyarimana yamushimaga si uko Habyarimana mu by'ukuri ubwo bugome bwa n'ubuswa bya serubuga nabyo byari byamunyuraga mbese unyurwa n'ubugome we ntabwo ari umugome nagira ngo rwose uze kugira icyo ubimbwiraho
oya ubivuze neza kandi hari n'abantu nyine wa mugani abo ababaye imfubi bya za Habyarimana nkaneretse n'abandi bari intumwa za serubuga bamwandikira serubuga ubuswa bwa yari abufite ubugome yari abufite n'ubusambo nabwo yari abufite mbese nta muntu ambabarire niba ashaka kugira ngo tuzaganire azabikore nta muntu mubi nigeze mbona kuri iyi si muri kiriya gihugu ku buryo njyewe ibyo ni ibyanjye azanyumve ananyumve ubu ngubu bari abantu b'abanyagitarama bose bapfuye abarimo yagombye gusobanura aho kwirirwa avuga ngo simbizi ngo hanga ngo cyangwa niberaga mu mafaranga se yayiye he ahubwo amafaranga avuga ko ariyo ndambi yatumye bakora biriya bintu bya 73 none se bakora kudeta hari abantu bajya kuri televiziyo bakavuga ngo kudeta yari ngombwa kudeta ibaye ngombwa gute abantu basirikare nibo bantu bari bafite amafaranga yo hejuru kandi nk'uko bivuga yagiye asigaje umwaka umwe atanatsinze ntuza seminari nawe yivugira yuko imyaka ya gatatu muri 4e na la 3e latine byamukomereye cyane ko yazamurwaga n'amanota yagiraga muri algebra na geometry nuko yuko yagiye mu ngabo muri 61 atarangije ari umuswa abo biganye bazi iyo yavugaga ko iri vakarashe bazi ibyo yashakaga kuvuga ariko rero icyo nshaka gushimangira ni uko umusirikare yubaha amategeko y'igihugu ni gute umuntu wese yaba umusirikare cyangwa umusivili ashobora kuvuga ngo kudeta yari ngombwa none se abasirikare bakoze kudeta muri 73 bari babuze iki niki bari babuze amapeti nagira ngo mubwire biriya babeshyera ntuza akayibanda ngo yari rejonaliste rejonaliste se abaminisitiri yari afite bo muri sidi ni bangahe umuminisitiri yari Bizimana uzi ikintu yari yaramuhaye ni jeunesse uwo se yari afite akahe kamaro mu gihugu undi ni wa information na turisime ni minani n'abo baminisitiri na Harerimana wari ushinzwe edikasiyo hari abandi baminisitiri none se yari afite minisitiri w'umunyenduga wa interiyeri interior si seba twari muzumva ko unavuga niwe wagiye kureba ngo Kayibanda yafunzwe ngo agiye kumusura ubwo so uwo muntu yagiye kumusura muri coup d'etat ari uko atazi yuko bakoranye wowe wabora konenye na Kayibanda ukajya gusura ntuza president wawe uvuga ngo nagiye kumusura ngo ndongera ngo tujya no kuganira ngo ari ko ndi ruhande rw'umusirikare ibyo ngivyo nti bakaje batubeshya abanyarwanda bagombye kuvuga ukuri ese murabona ko iki gihugu kizaba gute mudashobora kuvugisha ukuri ibyo mwabonye cyangwa ibyo mwakoze cyangwa ibyo mwumvise ibishoboka aha rero nagira ngo nange nunge muryawe Seribuga afite ibintu byinshi umuntu yewe sinshaka kuvuga iby'ubwenge ariko mbona ko atarafite gushishoza guhagije iyaza no kuba gushishoza ntabwo yari kuzajya akora ibintu biteye ubwoba no mu mpfu z'abantu navuga nko mu rupfu rwa Mayuya none se umuhungu witwa Birori ndegeye nk'arabivuga yapfuye yagombaga kubona na perezida kubera ko ngo agifatwa ibyo nagira ngo nkubwire ko nayibwiwe na Posiyane nayibwiwe na Mutambuka twarafunganywe biriya ndenye nkavuga nibyo yagombaga guhura na perezida mu masaha 10 umuntu watekaga ibiryo ninde aho byategekwa basimbizi ariko wamugaburiraga n'umwajida witwa Mwongereza wo muri za nkuri cyangwa mu kingo ubu yibereye no mu Rwanda aradengamye ariko niho yirirwaga avuga ngo ubunyenduka ngubututsi undi wagombaga kubikontrola ni Baransaritse undi wagombaga kubikontrola ni Nsengiyumva na Tore
Baransaritse nawe ari colonel akaba n'umuganga nawe akaba ari umuntu wari ntagundwa ikomeye cyane yo mu kigo
Baransaritse
ndavuga
ubundi kubera ko
ni ubundi
bituma byiringaniza cyangwa byivangura tuzabivuga
yego
Mubito Alphonse Marie wari procureur général igihe wari ushinzwe gukora ngete ku byerekeye urupfu rwa Mayuya amaze kuyirangiza yagiye gutura raporo General Habyarimana ageze iwe aramubwira ati nyakubahwa anyeti iri kugwa ku bantu bo mu nzu amusaba kubahamagaza akazababaza Habyarimana ntacyo yamushubije nanjye ntabwo nubwo twavuganye na Nkubito ntiyigeze ambwira ati uyu mu nzu n'uyu nashaka kubaza cyangwa uyu nguyu nashaka kubaza ariko rero ndibuka ku itariki ya 31 z'ukwa 12/1989 twaje kwizihiza kujya mu mwaka wa 1989 Habyarimana nibwo yatubwiye ko yafashe abanzi b'igihugu bishe Colonel Mayuya icyo gihe twari turi muri mes officier abaravuze ati abanzi narababonye ati maze kubafunga ati kandi ati ba officier ati muzi yuko ngira imbabazi ati namwe wakoranye nawe nabo ati muzaze mumbwire ati nzababarira abo rero yaramaze iminsi mike afunze ni Colonel Ndibwami Deogracias muba ofisiye wo muri noro babagabo nabo nabanye nabo twanahuye no muri prison tukaganira n'umugabo nawe mu kazi yakoze kandi yakoze muri garde presidentielle akora n'ahandi ariko n'umugabo icyo yazize rero nge ntabwo uyu munsi nkivuga kuko aracyariho ariko yazize ikintu cyo muzi gikomeye yabonye ubu ngubu ari mu Rwanda nizeye ko anyumva ndashaka kugira ngo ariwe uzabyivugira mu by'ukuri byabonye yakekaga ko Habyarimana yakekaga ko ashobora kuzabivuga kandi ari ibintu bikomeye akora ikinamico iyo mbabwira ikinamico z'uriya mugabo Serubuga na Habyarimana bazitangiye kuva kera muri za 63 bajya mu ngabo z'igihugu. Aramufunga avuga yuko ari mu bishe mayuyi. Azambabari rero abintwari nabazwe iki kibazo ari uzagisubiza. Undi ni Colonel Nkuriye kubona Anselme. Uyu Colonel Anselme muribuka ko ari we bavuze mu ari we bavuze itangazo ry'Ikinyarwanda rya 73. Ari muri ba ofisiye bagomba kuba barabonye ikinamico ryakozwe ku itariki ya 4 rishyiriwa 5/2/73 kuko ari we babwiye ngo asome itangazo ry'abakuru b'abasirikare ryo ku wa 5/2/73. Uyu rero ubanza navuze ukuntu atumvikanaga na Serubuga. Ikintu cya mbere cy'icyaha gikomeye ni uko yari yararongoye umukobwa wa Kariyopi muri Ndahabi Therese. Yamurongoye nyuma ya kudeta, Serubuga aramubuza undaranga.
Kariyopi yari ministre wa defense, yari ministre ushinzwe w'ingabo z'igihugu ku bwa Kayibanda.
Niwe Habyarimana yaramplashije muri 65. Uyu muntu rero Serubuga yamwangaga kubi. Ibyo amuvugaho byose n'ubu ngubu mu gitabo avuga ngo yari umuntu mwiza ni ibintu nyine n'intumwa ze nyine babeshya bashaka kuyobya amabara ari kuko muzarebe abantu akunze kwandika mu gitabo cye ni abantu yagiye yicisha ahubwo agirira nabi. Uyu rero nkuriye kubona genda keka ko nawe ubu ngubu yibera muri Kameruni bashakaga kumwica kuko bari abantu bafashwe ku bwa mayuya nuko inkotanyi zaje gutera muri 90 bagombaga gupfa. Undi wa gatatu ni Matias Habugwa Intore akaba ari musanzire wa Ndibwami. Icyo namuvugaho nuko ari mu bantu bari basigaye barabonye iyicwa ry'abapolitize b'igitaramo 73 kuko yategekaga ku Gisenyi. Azaho babahambye azibyo ibyo bakoreye abanyagitarama nawe niba ari intwari y'umugabo kimwe na musanzire we mbere yo gupfa yagombye kuvuga ukuntu abantu bapfuye akavuga naho babahambye. Uyu havuga intore rero Matias ubwo urumva ko abantu batatu kuri Habyarimana na Serubuga bari bafite ibyo babikira kugira ngo abanyarwanda batazamenya ukuri. Ubu rero turacyafite Imana nagira ngo mbwire aba basirikare bari bankuriye igihe kirageze cyo kugira ngo abantu bavuge ibibi babonye kuko iki gihugu kigeze ahangaha nabo bitewe n'ubutegetsi bwa Habyarimana bwari bubi bagombye kuvuga ibyo babonye nk'uko ndi kubivuga bagatinyuka bakaba bagabo.
Abo ba ofisiye Habyarimana na Serubuga bashatse kugerekaho urusyo wakwibutsa wenda magrade yabo niwe ubiyuka neza.
Ye na yabibutsa nuko nkuko nabivuze kuva muri 90 ntabwo kuva muri 90 bambanye mu ngabo nuko yuko iby'amapeti ntabwo nkunze kubivuga cyane ariko icyo nzi muri 94 ndi bwami yari muri ministere de la defense ari chef du personnel ari colonel Four nkuriye kubona nawe yagomba kuba yari colonel muri 94 ariko bamufunga nkuriye kubona yari leto na colonel ndi bwami sinkibuka niba yari colonel cyangwa iki. Nawo majoro havuga intore uretse kuba baramukoresheje mwica ry'abantu b'igitarama yari yaraheze mu ipeti rya majoro ntabwo yigeze ahava.
Ibyo ari byo byose bari abasirikare bo mu rwego rukuru.
Bari mu basirikare bo mu rwego rukuru nibyo. Nkubito Alphonse Marie wari procureur général igihe wari ushinzwe gukora ngete ku byerekeye urupfu rwa Mayuya abeshyira umugabo yari igendeye ntiyigeze ambwira ati abangaba nibo yaguye. Nkubito ntiyigeze ambwira ati ni Serubuga ariko Serubuga nuko muri ibyo bintu byo gutorutira ntuza
birori yabitumaga uwo mwongereza n'abaransaritse n'Nsengiyumva. Posiyani rero yambwiye ko yapfuye inerava yuko babonana kandi barazanye na test de vérité. Umuntu se urumva yarishwe n'uretse Sebuka.
Bisobanura ko ari we nyine uri mu bishe mayuya mu by'ukuri Sebuka.
Biri mu bishe mayuya.
Yifuza ko ukuri kumenyekana.
Oya nagira ngo mbibwire n'ababyeyi kandi umudamu warabizi aranze isaba kunzi. Colonel Mayuya yarameze nka data. Muri za 80 muri 79 80 higeze kuba ibikuru mu basirikare bavuga bati Serubuga bagiye kumuvana mu bushe budeta major kuko Serubuga ibigewe ndayimbuvuga na rufisi ariko ubajije abasuzo ofisi ukabaza n'abakaprofesor bamwitaga cyenzi uzi ko umuntu utaramo wa gasaruti yahitaga mu iminsi 15 pour dire que yewe nabyo ni igitekerezo cyanjye. Umuntu birori yari umunyagikongo yishe Mayuya abantu bazi neza bose ba ofisiye bakiri bamwe bakinariho ibyo byaravuzwe bagiyeho nkuko nanjye navuganye na Posiyane yari yarasabye kuzibwira habyarimo abantu wamutumye ko yapfuye se atabivuze
iri mu birumvikana bashatse kumucecekesha nyine ngo atabivuga hari ikintu isunyibutsa kuri tuvuze kuri ubwo buswa n'ubugome ndetse n'ubusambo wabuvuze nibutse ibaruwa ya Birara ibaruwa yari ifunguye yarisohotse mu kwezi kwa gatatu 1980 mu gihe nyine hari mu cyo kintu cyo Birara yari afitanye ibibazo byerekeranye cyane cyane iby'ubukungu mu gihugu aho abasirikare babwivangagamo ahangana bwa Colonel Buregeya yaraserubuga na Rwagafirita niko byavugwaga abo bose rero yabanditseho ageze kuri Serubuga yaragize ati nka Serubuga uyu nguyu ngo shefu wa Etat Major wungirije w'ingabo z'igihugu ati ubundi ni umuntu insignifiant mu yandi magambo ni nkaho nyine nta kintu kimuri mu nyine ni ubundi yavuga ko nta kimuri mu mutwe ari ubusa
no kuvuga ko ari imbura mukoro
yego
imbura mukoro nange
afukara insignifiant ati uwo mukoronel Serubuga rero ati kintu cyonyine kimunyine akora mu gisirikare ati nuko biya mangazini ya mu mangazini nyine y'ibikoresho n'ibiribwa byo mu gisirikare nyine akabyibamo agakora piyaje atubundi atakirirwa nyine yiruka inyuma muri za cooperative ntoya z'abanyamukorikori b'abanyarwanda ati ibyo byose ubwo busambuka bwaratumye nyine abasha kugira amazu muri Kigali n'amakamyo ati ibyo nyine ibyo ari byose nubwo bifite ntabwo ahaga ninde haga ati usanga n'utuntu tw'ubukorikori rwose za detaye rya byita ntabwo ari ubukorikori n'ubuconsho ati nibyo ubuconsho bw'amabyeri umusangamo ati ibintu byose ati nyine usanga akora amahano mu bintu byose ati ubundi ati ni umuntu nyine mu by'ukuri mu gusoma no kwandika tusanga nyine abizi ku buryo buciriritse cyane gusoma no kwandika ati n'inkoni ye ya commandement ati ntazi kuyitwara mu by'ukuri ati ikindi cyo azwiho ni ukwirirwa avuga ubugambo abunza ubugambo aregana ati rero ati mu by'ukuri ni umwanzi w'ibintu rusange ni umuntu umwanzi w'ibintu rusange ibyo bintu rero ati ubundi akaba n'umwanzi w'imibereho myiza y'abantu bonheur des individus ati ibyo byose rero ati afite ibintu bikomeza kandi bivuye mu busa mu by'ukuri bivuye mu ikuzimu ati nibyo afite byose ati ni ibintu bivuye ikuzimu mbivuze mu magambo mu byukuri agoye kuko gusoba kugira ngo ndiho nda extreme ifite mu gifaransa kuyishyira mu kinyarwanda byakakanya ntago binyoro urabivugaho iki
we urakoze Joseph na Sixiver mwanumiye ariko nizeye ko mu tuzabona igihe cyo kugaruka kuko mwa ibi byose mwari mwambajije muti wafunzwe bakurega iki ndumva tuzabigarukaho ariko twagiye tujya handi ubanza mu mbare kuba hari
ibyo nta kibazo byose tuzabona uko tubitangaza tubibwira abari batwumva tubishakira umwanya wa bene
mburamo icyo ro ibyo uvuze nibyo ndashaka kugira ngo nkubwire ibyo na confirma aho nabonye ko ari umuswa kandi umuntu navuga udatekereza cyane utagombye kuba ari umuntu wiyubashye ngeze mu biro bya mbere umuntu witwa Munyengango icyo gihe sinkibuka ipeti yari afite nini nacyo gituma abantu bose babaye abasirikare mbasaba imbabazi ndanga kuvuga ipeti rya kera icyo gihe atari afite Munyengango François yari umunyabutare ategeka batayo Huye yabaga ikibungo igituma bayise batayo Huye nuko hari ahantu bagomba kubakira iyo batayo hariya ubwo ni Save harya hakurya ugeze urenze ruwo nubwo ni Butare ukagera haruguru yo ku ministeri witwa Nteziryayo Anastase wigeze kuba ministeri muri guverinoma ya Habyarimana hakurya yo waba hari akantu k'agasozi kumurambi aho niho bagomba kubakira iyo batayo Huye nicyo gituma bayise gutyo uwo mugabo rero rimwe ndi mu biro iwanje mu gitondo akaba mu matiku ye nkigera muri leta majoro maze nk'amezi atatu yaraje mu biro by'iwanjye arambwira ati saba ko ati mu bantu b'abanyabwenge ndakwemera rwose ati uriya nkuri kubona ati setemvorien ati nta muntu ati ntabwo akora ati ubu noneho ati nagira ngo ubwire ko ngiye kuzajya nguha amadosiye ukayakora urabona uri iruhande rw'iwanjye ibiro biregeranye warangiza ukayanzanira tutayamuhaye ngo yari yantumbiye mu biro bye navuga nti ko namwangiye kuneka anamubwira n'ibindi mubwira amakosa ari gukorwa muri arume none nayimwangira akandasa ipfu ku mutima ndavuga nti ibimbwiye se urumva ndakwemerera ariko sinzabikora ubwo noneho nibwo maze kuva mu biro bye nagize amashyushyu yo kugira ngo mbwire unkuriye ntuza nkuriye kubona uko bigenze uwo munsi siramutelefona twari dufite telefone de service nshobora kumutelefona directement nuko bukeye bwaho nza kumutelefona ndamubwira nti ndashaka kukubwira ibintu niragira ngo nzi wawe nti niba mufite akanya ati ngwino ndagenda ndamubwira nti ariko nuriya ni umushenzi rwose ni umwihorere ntiye azajya abinzanira mbikore nimara kubikora mproposer uko twakemura ikibazo nimara kugikemura bambe nimara kuproposa mbikuzanire nubyemera hanyuma mbigirane gutyo ati nta kibazo kiraha kibazo rwose ubwo noneho mu mwanya dusetse nyine turi kumuseka koko byari nabyo abakubisa uruyu umwango abarambwe ngo musaba ngo nubuze kwirirwa ngo useka shaho ngo ngumwica akazi ka leta ngo sorte ngo uhambwe cyokora koko agomba kuba yari afite paralele nyine ya telefone yanjye donc agomba kuba wenda naranyumvaga kuko ijwi ryanjye rikunda kurangurura cyane ntabwo mvuga buhoro ubwo noneho ndagenda atangira kumpa amadosiye ya mbere yayampaye nk'amadosiye ya natanu gutyo mbikora kwa kundi nk'uko twabyumvikanye na nkuriye kubona hanyuma nyuma arabyihorera ariko rero iyo dosiye ya Munyengango nayo iri muri dosiye zimeze nk'izo ngizo yahitishaka gutyo nicyo yituma nashatse kubabwira aho nari mbifana araza ati sabakunzi mu koronere ati waruzi ko munyengango ye yavatiri ya komandoma yayigonze ntabwo mbizi ati mwandikire umuhana ndamureba nimuhana ati ni dosiye irihe mu koronere ngo gusimubwiye si ibyo ngo ntibihagije yabo ntibihagije umuntu ashobora guhana umuntu nta dosiye yabonye ngo tu ngo noneho ngo jya kubwira ngo ntuza ngo koronere Nsengiyumva ngo ayiguhe ngo natore ndagenda kwa natore dosiye yari itaraza nuko noneho anatore arambwira ati niza nzayikohereza ubwo uwo munsi bukeye yagonze ku munsi ukurikiyeho ayongera gutapa kuri porte ati zaba ko ati ko ntarabona yabarwa ya proposition ndimo kuri ni nta dosiye ndabona ngo sha ngo ariko murasuzugura ngo harya ngo ibyo nakubwiye ngo ntabwo byumva ndimo kuri ni ntabwo nshobora kubikora ntafite dosiye ntadegaje responsabilite y'abantu nti ibyo ngibyo bibambwiye ntabwo nabigenderaho serubuga aho kugira ngo tegereze yuko iyo dosiye iva kwa JD niba yaraje igahita ijya kwanuza kwa serubuga akabyikorera simbizi nuko kuzukiyeho cyangwa tuwajura pre ntarabona jyewe dosiye nkoreraho yaje kumpa urupapuro yiyandikiye ahana uwo mukoroneri witwa Munyengango amubwira ko amuciye rukwidasha y'imodoka y'ipejo icyo gihe yari yemiyodosa kandi iyo yari yaraguzwe na 50,000 ko kandi bazajya bafata umushahara we kugeza igihe ayo mafaranga ya miliyoni dosa azayishyurira ariko ngiye kwibarwa ibyo nababwiraga bwibuswa nari nibagiwe anzani ibarwa igomba kuba yari kuri dopage ariko ku rupapuro rumwe nabuze Puembura na Virgile noneho yewe ntangira gushyiraho mozapwe na Virgile kugira ngo abasokreteri babone uko bayitapa abasokreteri batari mu biro bya mbere kandi mu biro bya mbere twari tubafite ubwo nabwo hari ibyo nibagiye kubabwira muri ibyo byivangura sokretaria yategekwaga n'umuntu w'umukapitaine witwaga Kabera mwene wabo Ntasabimana Castar wari yarongeye mushiki we ubundi mu byo nshinze serubuga yari yarampaye yambwiraga ko ngomba gukontorora iyo sekretariya yita major nkuko yambwiraga ati ni wowe ugomba kugera mu biro bya chef de ta major ukareba ibintu ukora organize no mu biro byanjye ugakontorora nabyo abasekretari bakora ngiye gukontorora Kabera aravuga ati wowe umunyendugo untegeka gute njya kubwira serubuga serubuga arambwira ngo nimwihorere ubwo rero yituma nababwiye ba ofisiye w'abagabo uwitwa Bariyanga hari ikintu yigeze kumusaba ubwo Kabera aramusuzugura aba arahagurutse aragenda amukubita ishya aho ngaho muri sekretari ati wambwa we ati wakeze yuko aka kazi ari akawe ni akasko atuzongere Bariyanga ntacyo bamuhaye nta n'umunsi umwe yaramutapye abantu nyine ba ofisiye cyo kora dukoma amashyi icyo gihe yatangiye kuvanaho ubukana ubwo rero serubuga twari turi muri ibyo maze kuyikorasiyona abasekretari baraza amaze kubona ibyo nanditse nashyizemo za point virgule akubita umwango ati saba kunza ati wambwa atundusha igifaransa sha atunkosora nkande ati pu ntuzongere ubwo noneho muha ibintu bye ubwo nyuma hashize nk'iminsi nibwo kubera kwibarwa igomba kujyaho za reference za biro yavuyemo ubwo iyo barwa yagombaga kuva muri biro je nkwiye kubona ntiyari yarayikoze saba kunzi ntiyari yarayikoze ariko yaje ifite za indication officier je point nk'uko yavuye muri biro bya mbere ubwo noneho nibwo nasanze nyine bara sinyibuka niba baramuhaye reprimande cyangwa sinzi igihano militaire bamuhaye uretse cyo ku ariko icyo nibuka cyamfurabye ni cyo kumuca amafaranga ya pridasha y'imodoka yagonzwe imaze imyaka itatu cyangwa ine yaraguraga 950 muri nashuve igeze kuri miliyoni dosa
miliyoni nuvuga ko harenze 300,000 ku giciro yari ifite kandi yari imaze imyaka itatu ne
nagira ngo nanye ngira ko nongeraho kuri ibi bya Seruga hari benshi koko bagiye bakurikira ibikorwa bye hari benshi bazi ubugome bwe ni ariko giye icyo nshaka kuvuga ni ikijyanye nibyo nabonye nanone byibaruwa yanditse ku itariki 29 ugushyingo muri 91 ayoherereza ubwo yandikiraga ministri w'ingabo nyine ubwo yandikiraga Habyarimana kandi nabwo akaba yanditse nawe nyine ari chef d'état major wungirije akaba yanditse mu izina rya Habyarimana kuko niba ari uwo mu kuyisinya ashyiraho nyine ko ari baruwa yanditswe na Habyarimana nyine chef d'état major w'ingabo ariko munsi agashyiraho Serubuga nyine ko ari we ubikoze agasinya akanandikira nanone Habyarimana muri iyo baruwa rero yavugaga ngo ibikorwa bibi by'itangazamakuru mu Rwanda none birumvikana ko ubwo yarashingiye kuri za raporo z'iperereza yari yashyikirijwe n'inzego ze noneho rero agasobanura asaba Habyarimana ko yabwira ministri w'ubutabera bagashyira imbaraga zihagije nyine ku nzego zigomba gufata abanyamakuru kugira ngo ibinyamakuru yavugaga bifungwe n'abanyamakuru babyo nyine bafungwe bafatirwa ibihano ngo kubera ko ibyo binyamakuru byashyigikiraga umwanzi aho rero akavugamo ibinyamakuru nkakanguka akavugamo Rwanda rushya yari ya nyakwigendera Kamea akavugamo Le Tribune du Peuple icyo kinyamakuru cyari cya Mugabe Jean Pierre akavugamo Murangi wandikwaga na Nubari Ntawirusha Intege Boniface akavugamo Kibera Inka akavugamo Nyabarongo akavugamo Isibo akavugamo Ijambo akavugamo n'Imbaga ndetse agatsindagira ko ngo ibinyamakuru Isibo Ijambo Imbaga ngo byishyurirwaga byahabwaga amafaranga n'inkotanyi ngo kugira ngo byandike ibyo byandikaga none nyine ubwo agasaba leta ko agasaba Habyarimana ko ashyira igitugu cyangwa igitutu kuri ministeri y'ubutabera kugira ngo abanyamakuru bafatwe bafungwe n'ibyo binyamakuru bihagarikwa nk'icyo ni kimwe hari n'ibindi nagiye mbona byanditswe n'abandi banyuranye bagaragaza ibya Serubuga n'ukuntu nko muri ibyo binyamakuru avuga mu by'ukuri ibyo binyamakuru koko byari bihari byerekana amafuti yakorwaga n'ingoma y'igitugu ya Habyarimana ariko noneho bya binyamakuru bindi byabibaga urwango ivanguramoko ivangura turere byo ntacyo bivugaho na kimwe nabyo kandi ntibitangaje kubera ko hari amaraporo yagaragaza ko Serubuga yari mu bantu bandikaga mu kinyamakuru Kangura ibyo nabyo wagira amatsiko yo kubimenya ashobora nko kureba yenda nka raporo yakozwe na ambasade y'Ubufaransa ndumva ari ambasade y'Ubufaransa mu Rwanda ya mission d'assistance militaire muri iyo raporo yakozwe ku itariki 4 z'ukwa kane muri 91 muri iyo nyandiko nyine bakoraga y'igihembwe cy'amezi atandatu ngo n'igihembwe cy'amezi atandatu naho bavuga nyine ko Serubuga yari umwanditsi mukuru wa Kangura uko ari mu bayishyiragamo ibitekerezo ko ibintu Kangura yatangazaga ibyinshi na Serubuga yabaga afitemo uruhare bityo rero kugira ngo nkukeneye kumenya Serubuga uwo ari we mu byerekeranye n'imitekerereze ye ya politiki imitekerereze ye y'u Rwanda uko yarubonaga abanyarwanda abahutu abatutsi yareba ibyatangazwaga n'icyo kinyamakuru Kangura bityo akamenya ukuntu Serubuga yarahagaze ndabona igihe twari twihaye kiriho
kinyarwanda ugize neza icyo gihe koko kiriho kiragenda ariko tukira aho ngaho nyine kuri iyo raporo y'abafaransa mu byukuri ni raporo yakorwaga nyine buri mezi atandatu yakozwe na Colonel René Garinier niwe wari attaché militaire n'ibindi yari afite mission nyinshi cyane harimo niyo gutegeka iri operation Norwa
nukuwa ko ni wateje kaga wali komanda wabari ya basirikare bari baruhurijwe n'Ubufaransa gutabara u Rwanda. Urumva ko ari umuntu ukomeye cyane avuga ati mu byukuri ati nyiri ikinyamakuru we yaravuga ati kangura nyirayo wanyawe ni Colonel Serubuga. Ikindi cyo yanabwiraga Ubufaransa bwa yuko nyine abona yuko ubutagondwa bwa baseruga nabandi bushobora kuzagira kuri genocide. Ibyo yarabivuze avuga ko nyine bakora uko bashoboye kose kandi yaranabivuze ko bagiye bakora uko bashoboye kose. Yabibwiye akanama kaje gukorwa kwiga nyine byabaye mu Rwanda, kanama k'abadepute. Arababwira ati twakoraga ko dushobe kose nyine nabonanaga na Habyarimana byibuze kabiri gatatu mu cyumweru, twamuhozagaho igitutu ngo hatazabaho genocide kuko twarayibonaga. Muri ibyo binyamakuru nk'uko ari wivuze kangura nyine ye yaserubuga, ariko si yari ntere we wenyine mu byukuri yo mu kazu nabo kwa madamu Agatha Habyarimana n'abansengiyumva n'abandi na Habyarimana ndetse mu byukuri kuko natwe twabikozeho ubushakashatsi mu gitabo nanditse nkacyadekana n'abandi kigasohoka muri 95 gitabo cyitwa Rwanda Remedia du Genocide. Icyo gitabo nacyandikanye na ba Jean Pierre Chrétien, ba Jean François Dupakien ndetse na Marcel Kabanda. Icyo gitabo rero muri icyo gitabo ubushakashatsi twakoze byatwerekaga ko Serubuga buri gihe ari wiziraga kuri imprimeri wifatira za kangura za mbere nk'ibihumbi bibiri akajya kuzitanga mu gisirikare aho gusa abakunzi. Niba yarigeze kuda aho se ariho azinyanyagiza mu gisirikare nawe yagira icyo atubwira, ariko twe tuzi yuko yazaga kuri imprimeri scolaire cyane cyane kangura igicirirwa muri igicapirwa muri imprimeri scolaire. Yiziraga ubwe Serubuga n'abasirikare bamuherekeje agafata nimero za mbere nk'ibihumbi bibiri akazijyana mu basirikare kubaruga ubwonko. Ikindi nagarukaho gatoya nkakangura nimero gatandatu, ndayifite hano munsi y'amaso yanjye. Kangura nimero gatandatu nimwe yanditsemo amategeko cumi y'umuhutu, bya bintu byasebeje umuhutu n'ubu ngubu bikivugwa nyine y'amategeko cumi y'umuhutu, ishyano risebye umuhutu. Mu by'ukuri iyo kangura nimero gatandatu yasohotse mu kwa 12 muri 1991, ndetse harimo n'abantu nyine bafata nk'abatutsi, bamwe ni n'abatutsi nka Ntashamaje arimo, Mugema narimo, Mujyanama wari ministre wa justice arimo, Muvoma uriya ntuza Habimana Bonaventure arimo, uri yahoze ari ministre wa fonction publique François w'umunyakibungo izirindi Habiyakare arimo, na Nkubito Alphonse Mari. Iyo kangura kuri couverture yagira iti president avuze ko hari abigira abanyoni nyinshi, ese aba bagabo abo ngabo mvuze nyine batandatu, ese aba bagabo hari icyo bazabimufashamo? Akongera ati nyine muri byitirwaga ngeze, ariko mu byukuri ntabwo ngeze wabikoraga, byakorwaga na bariya bo muri Sesera na Serubugugwe. Kangura yitirwaga ngeze ariko ntiyari yengeze, naranamutegetse n'umuyobozi we muri Unatraco mu byukuri nawe ntabwo yari azi kwandika, yari azi bizi bice cyane. Ku buryo rero inimero nk'eshatu za mbere mu bushakashatsi twakoze, inimero eshatu enye za mbere yarazandikaho kuko kandi koko bigaragara yuko harimo amakosa menshi, ariko nyuma yaho muri ayo manimero bigeze muri izo za gatanu gatandatu byagaragara ko abayandikamo ari abantu nyine bize kwandika uko biri kose. Muri iyo kangura nimero gatandatu rero nanakwibutsa ko yanasohotse mu kinyamakuru Intera muri uko kwezi kwa 12, yasohotse mu kinyamakuru Intera nimero nzayishaka ndayifite ahantu. Ikinyamakuru Intera cyari cya Rwabukumba Serafin, muramu Habyarimana. Ayo mategeko 10 y'umuhutu naho yasohotsemo, nabyo nagira ngo mbyibutse mu bushakashatsi twakoze, natangana nimero yayo buriya nayishaka nimbonye akanya. Hari ahantu rero naringeze ngira nyine kuri icyo gifuniko cya kangura nimero gatandatu nyine irimo ayo mategeko 10 y'umuhutu nabo bantu batandatu
nagira nkunga ni akantu gato ravuze ko cyasohotse mu kuboza 91 ariko cyasohotse ni muri 90 ni muri 90 nuko uvuga intambara ari maze amezi abiri
itaje yego urakoze cyane ndagushimiye pe none muri icyo kinyamakuru nyine avuga yerekana ba batandatu batabagabo ate agera kuri Nkubito ati kakanama kari kayobowe na Nkubito Alphonse ngo kaba kararekuye inkotanyi n'ibyitso byazo kiyuhicyuya kurusha abakibize bazifata mu yandi magambo yose abakunzi bakurekuye Nkubito ari mu bakurekuye ngo biyuhicyuye kurusha abakiyushye babafata nibyo nagira ngo nyine
twaro turi kuvuga ubuswa bwa Serubuga bwo nabuvuze
yego
mukaba mwageze mu bintu byo gukoresha kangura
yego
ibyo bitumye myibuka nababwiye ko naje gufungirwa muri prison y'i Kigali ntajyanye n'inkotanyi wenda tuzabigara ko ukuntu byagenze umunsi bafungura prison yo mu Ruhengeri ariko tugezemo nko mu kwezi kwa gatatu gena baga muri Texas ni area yabagamwe badanjore nkuko nababwiye
yego
Serubuga na Nsengiyumva bafunze uriya muhungu ntuza ngeze hasa
yego
aza muri prison aje muri prison noneho aza abeshya yuko ngo bamufungiye ngo ibintu ngo yanditse cyane ku bintu cyangwa ngo byitwa by'abantu bo mu sinkibuka ariko ngo ni ku bintu byari ibyo nibuka nibyo ngibyo ariko icyo nashaka kubabwira nuko ngeze yageze muri prison yazanye amafaranga noneho aza kubwira abasambo bari bakomeye nyine abantu kunda ni amoru bategekaga muri Texas arabwira ati ndashaka ko mwica mutambuka nasaba kuzi nuko noneho abasambo baramubwira batete tuzamwica ati muzamunika abasambo baramubwira bati uramwicira iki arabwira ati nabitumwe na Serubuga na Nsengiyumva ati kuko ni inyenzi abandi baramubwira bati sha bati mube rero wowe tukubonye niwe twakwica ariko aba bantu barazira ubusa n'abagabo ubwo icyo yakoze baramubwiye bati rero umva shaho niba utaduhaye amafaranga twe tuzakwikira aho ngaho yahise abaha amafaranga abasambo baza batubwira bati ngibi ibyari bigiye kubaho ati ziriya nyana z'imbwa z'abategetsi ba Serubuga n'abandi ati mumenye yuko twadejejwe kugira ngo babice ati rero n'ubu ngubu mugomba kumenya ibintu murya kuko igituma babe tubwiraga ibintu birya nuko hari igihe twatumizaga nk'akantu k'akanyama hanze cyangwa agatsima ati mujye mwitonda ati ngeza yaje aje kubica ubwo rero baje gufungura icyo gikuta cyaduseparaga noneho dusanga muri ntuza muri rukomera nyine muri koma abafungiye duruwa komaho bari ngeza we niwe yarari kimwe na bawihuriye bari barafunzwe noneho gera mutambuka tuza kumwaprosha turamubwira duti noneho turakubonye ati ye ati ndarengana ati yewe ngeze nzi kwandika no gusoma ati yewe nabitumiwe na Serubuga na Nsengiyumva ati se hari icyo mwebwe dupfa ati mwebwe nari mbazi
mumbabarire mbaciye mu ijambo kubera ko igihe twari twihaye cyarenze nagira ngo aho ngaho mwari mugeze muze kuhakomereza mu kiganiro igice cya 10 kuri ibi biganiro byacu vuga ku gutsindwa kw'inzira bwoba XFAR gukomeje kutavugwaho rumwe nagira ngo nibutse abatwumva ko muri iki kiganiro igice cya 9 twari kumwe n'umutumire Major Bam François Sabakunzi kuri mikro ya Joseph Ngarambe umuyobozi wa radio Ishakwe hamwe na Sixbert Musanga Mfura tubasezeho rero tuzakomeza mu gice cya 10 cy'ibi biganiro gutsindwa kw'inzira bwoba XFAR gukomeje kutavugwaho rumwe turi kuri radio ishakwe ijwi ry'ishyaka ishakwe Rwanda Freedom Movement.